Chanzo Records.
Yeah. Limbs here. Lemma Chance representing. Yeah.
Ati ndikwatile, ndikwatile, ngakhale mbili wangono, inomakolo, ubunipela sokolo. Ati ndikwatile, ndikwatile, ngakhale mbili wangono, inomakolo, ubunipela sokolo.
Upa unji mafuto, ndamena ndipangisa, kusowa zakuja kundikoma kwa ndikwatisa. Afkazi ntukufuta kusowa tandisa male, makolo kutopanane ati basi ndi male. Zakitandizo chao ati basi ndi wale, ababa ndia mama ukukundi kulakwa. Zaka 18 ineyo sida kwa nise, banja mkune na loneyo singa kwa nise.
Ati ndikwatile, ndikwatile, ngakhale mbili wangono, inomakolo, ubunipela sokolo. Ati ndikwatile, ndikwatile, ngakhale mbili wangono, inomakolo, ubunipela sokolo.
Panja sinalifune koma nandipanga fosi, anandipasa mimba ndiku ndipanga divosi. Zintu zinafuta maga maga bobala, najilapa leshoni pano zusika mabala. Nalifana wangono osa kwima ngati fiti, nalisofana heavy moti nalibeso fiti. Matewela kufuta ndinangamba makatani, yena kumandefusa kumanja umakatani.
Ati ndikwatile, ndikwatile, ngakhale mbili wangono, inomakolo, ubunipela sokolo. Ati ndikwatile, ndikwatile, ngakhale mbili wangono, inomakolo, ubunipela sokolo.
Abungwa mutitandize magayu neke sona, makolo muwatandize samakale wogona. Mimba mamizimu nde zikungofala, ana mamizimu wakuso wazuvala. We here tell you that the help with the needed, mukwena chitagantu banka nizofutasi. Mafumu mutitandize batoka sitingate,
mafumu mutitandize batoka sitingate.
Ati ndikwatile, ndikwatile, ngakhale mbili wangono, inomakolo, ubunipela sokolo. Ati ndikwatile, ndikwatile, ngakhale mbili wangono, inomakolo, ubunipela sokolo.
Chanzo Records.